o kgotsofetse ke ditheko tsa medical aid ya hao, join us SamoMed Medical Aid. O tlo fumane cover ya COVID-19 e kenyeletsang ho bona ngaka, diteko le ho amohela sepetlele ka ditshwanelo tseo o nang le tsona hona jwale o sa lefe letho ka hodimo. Join us SamoMed, o kgone ho laola tjhelete sa hao hantle. SMS-a lebitso le nomoro ya hao ho 47892. Re tla o letsetsa. SMS ja 50 cents ho na le dipehelo. Kapa etela www.samomed.org ho joina. SamoMed, real heritage, real people, real healthcare.